Rooster Audio Station. La media mimi, halali, njie na lala na mimi, nani, nani, njie wa mimi, nana data na vipewa na mimi, chumbani, chumbani, una, unanichanganya, unambonifanya, unanichanganya sana.
Unachanganya. Hata kama nitakosea usininunie baby from me. Bana unajua mwanadamu na mie. Na unavyo ni dogesi ya ukigia kuwanja Mweza wako nitajutia Utanitoa roo
yeah.
Utanitoa roo
Habari za mchini kwa ni nini We Natoka na mimi kwa ni nini We Chezo mchezo na baby ya mimi We Tunipotoka na juwa ni nini We Sema kweli Nisha mpata Nisha mnasa Alafu sasa Na kwenye bedi mtama swa Chuma mimi Nila sumaku isha mnasa Pelekeni angaza uo wenu ushauli na sasa Anavyo zungusha Iko kiuno Mimi ndo Nazidisha mikuno Wanaukataka sasa Unavu wapatia michuno Kwana wapato singizi Wakisike miguno
Una no. Unanichanganya Unabonifanya Unanichanganya sana
Unachanganya unavyo nipa vyote Ukinigusa na paka kote Unachanganya, unachanganya Mwanzio
Umejika babaya, umejika babaya Baby, umejika babaya Webwani mbaya
Umejika babaya Come and see the fire, come and see the fire.